Ja, Machita. Nansi indaba yabo. Umboko esivileyo, umbeko esiwubambileyo yabo. Into ithi madoda yabo. Yimini egazi le. Yabo. Yimini egazi. Uqala ngolwesithathu. Izoba ligazi njeni yabo. So sacela wonke umntu onemoto ayihayarishileyo yabo. Cela ayibeke endlini phosa kuzoba mnandi yabo. Bake wena kuzazenza lowo ke ufuna ubamba bamba okanye ufuna uthini uthini uthini. Hey, hayi ke ancestors zakho zaba khona ke zikwamkele yabo. Phosa besiqhuba into yethu thina yabo. Sabe siqhuba indaba yethu kuneko kwenzekile yabo. So nacela ke qala ngolwesithathu kuwigazi yabo sisi kuwigazi bhuti wazenza i-steering kuwigazi yabo epayi nasetinarha yabo ziyekeni ezisekhere kuthi yabo nazo sazibona later yabo zona sazithatha njengezilaa nto zona futhi zona zi-after tears yabo sasinqarhula pha ekhere kuthi yabo andicela ke nazi ke kuzeqhuma igazi.